It's not a beef. Marunga ihlinze inkomo sidle. Yeah. Simanga sika Satane sasuka emhlabeni, saya emazulini, safika emazulini sona, saphindiswa emhlabeni, kanti thina apha emhlabeni sizokungcwaba. Simanga nini sika Satana, let's celebrate the tears of John. Ziyabanda nenyembezi zika Victoria, ebengena kudla so udle kwabanentsende. I try to understand, akanangomthi uphila one time. Umjitu ubhitye kwembambo ze Ethiopia eMzantsi Afrika, bambiza ngomaphaka ngenxa yoba ubhitye ilukodlula izilenda. Ufuna uya kwi-blind date akayiboni nakwikhalenda. Ubanjwe yi-holy ghost nakuguqu uyasarenda. Usebenzela iliza, I can't see him with my blind eye. Ngendisiva usebenzela adle, but my partner doesn't crap sound. I mean ku-black nasebumnyameni akho label inosayini ulisa khanya. Noba kuse-black sound, ah, my ears make no sense. Ngoba kumnyama all over the country. Yeah, my man. Yeah. Kaloku mtshana mumncinci ungumntana umfitshane okwecherry yakho. You too dreaming to be tall as me. Never ever ulifeze elo phupha. Ukhathwa bububu cimfa umdala nxa uzijonge on the mirror. You see gorilla blight up. Uqhathwa yintliziyo kuba ingqondo icinga kancinci okwemedula yembovane. Mtshanam uzukhubuye lembo sinyanyandini, uzifulayithele ngokwakho khazijonge ingqondo ididekile. Iphi yepreji kuba ziliphusi kantangabi kukhamile. Your foot sting diarrhea 16 bazi kulingene kuba made ngawetyala. You don't know that usisithunzele ngumtsuguru mnyama emini nasebusuku. Uyithoyo hohlisa abantwana, you the fucking reason umntu omnyama bizwe ngekafuri ngamabhuli. Udeserve imbumbulo endutsu li la did you 16 bullets and utsu like did you 16 bullets and utsu like did you yeah mchanam ungumnqundu nqu. Yeah, mchanam uyindutsu too. Andaziwa nangibane, you must stop mchanam. Sungqhele ucingo yandazi. Your post on Facebook is indirect. Mlanzo kaba njenge free kick. You so small man okweqa kuva le dick. U deserve immense clinic. Nekhozo le cherry yakho alisa clicking. Ngoba izinza zinamachanda kuba kwesakhe ulitshivela. Wena ulivend uthengisa amalahle Orlando. Kwese cherry yakho isigodi. Uyadada qha false uyatshona. Mna nale ngoma siyaphuma, come and your pandi dough. Motherfucker, you still the ginza. Niyaqala. Yeah man, Emirates Fam Record. I'm out. Yeah, I was just dropping some bars, you know. But yeah.
But yeah, I'm not saying that into indiithethayo is right or it's correct, whatever, ne. But indlela nam endifila ngayo indlela nam endibona ngayo, it's my own opinion. Wena uba uqonde aman irayithi indlela owenza ngayo, xa ucela ungatshintshi, ungabona ungashonyiswa ndim.
Unebeef nomjidi?
Anabeef naye.
Yho danorotsa, ndiyaphakamisa tayiyo fetela.
Yho bra, le track bra iyaphendisha, it's pending bra.